ubundi hari udahangarwa kugira ibice bitandukanye hari ikintu kitwa functional immunity kumu depute iyo immunity yitwa parliamentary immunity na immunity ya parliament no kuvuga ngo evaho gusa iyo umudepute ari mu kazi ka parliament tuvuge bari kuganira bari mu mpaka muzadeba kuri floor cyangwa muri za committee cyangwa za komisiyo zabo icyo gihe iyo akoze ikintu cyangwa avuze ikintu ntabashobora gukurikiranwa n'inkiko mpanabyaha cyangwa mboneza mubano ariko iyo umudepute akoze ibintu hanze y'akazi ka parliament iyo immunity y'umudepute ntabebaho ariko nanone kubera ko mategeko ari ikintu cyitwa separation of powers yo mu depute akoze icyaha hanze atari mu kazi ka parliament ashobora kuza vuba vuba akingira muri parliament kubera ko ziriya premises nazo aziko batafuba kumufatiramo icyo gihe police cyangwa abantu babishinzwe barabwira speaker of parliament bakamubwira ati yo mudepute runaka afite ikintu akurikiranye wowe yakikoze hanze y'akazi ka parliament tushaka ko yaza akabazwa iyo mudepute bamufatiye hanze mu cyaha kitandukanye kubera ya separation cyari mu kazi ka parliament kubera ya separation of powers bisabwa ko umudepute speaker of parliament aba informe ko umuntu we yafashwe ari ikintu akurikiranye wowe nuko bigombye kumera
none se nk'uyu mudepute Gamariel Mbonimana wafashwe atwaye imodoka bikabivugwa ko yari yasinze ubudahangarwa bwe yarafite nk'umudepute yashoboraga kubukoresha kugira ngo icyaha yakoze ntagikurikiranweho
oya mu mategeko ya ubudahangarwa bwa parliament ibi ntabivaho kubera ko cyabo yabikoze mu kazi ka parliament ubudahangarwa bwa paruma bureba gusa akazi ka parliament ntakuntu ashobora kuvuga ngo yatsinze ari mu kuganira mu biganiro bya parliament cyangwa hari igihe for example abadepite barwana mu gihe bari kuganira muri parliament icyo gihe ntabwo bakurikiranywa w'icyaha cyo gukubita abantu kubera na akazi biri mu kazi ariko kunywa inzoga ntabishoboka nta immunity abafite
Gamariel Mbonimana yeguye mu gihe inteko nshingamategeko yiteguraga kwiga ikibazo cye kuba hayitegurwa kwiga ikibazo cye byari ngombwa kandi nk'uko bisobanura nta cyaha yakoreye mu nteko nshingamategeko kubera iki bagombaga kwiga ikibazo cye kandi cyaha yakoze ataragikoreye mu nteko
turafite ikibazo mu Rwanda hari regime z'amategeko zibiri zitandukanye hari common law na civil law bavanga hamwe kandi bitumvikana kubera ko constitution y'u Rwanda yo ifite za principle ko umuntu n'umwere kugeza abaye convicted cyangwa se yemeye icyaha mu buryo buteganywa n'amategeko n'uvuga ngo sasa hivi kuri uyu mudepite iyo procedure yo kweguza umuntu ushyika w'icyaha ubundi nayo ntabo ejyanye na constitution kandi constitution irabivuga ko igikorwa cyose cyangwa ikintu cyari cyo cyose cyangwa itegeko ryaryo ryose rigongana na constitution riba impfabusa no kuvuga ngo muri procedure za parliament niba bahabiyanditse muko birimo ntawo bihuye na constitution kubera ko nayo mpamvu tuvuga tuti muri itegeko uko baryanditse niba bavuga ko umudepute yo akikwa w'icyaha agombye kwigura cyangwa agombye kweguzwa no kuvuga ngo muba mugiye kugongana na constitution kubera ko urwanda rufite ubwo kuba constitution witwa constitutional supremacy
none se ni ukuvuga ko Gamariel Mbonimana yashoboraga gukomeza akaba depute nubwo bwose yari kuba akurikiranwa kubera yatwaye imodoka yanyweye inzoga
nayo mpamvu dusabisabwa abantu bandika amategeko ya procedure ya parliament bagomba kuba bazi neza constitution ibintu bari kuba biri muri constitution muri procedure za parliament bavuga ngo umudepute odashoboye gukora utagaragaye muri parliament bikamara iminsi nka 60 wataje muri parliament ahita atakaza umwanya we icyo gihe uyo depute we arakomeza akaba kubera ko yari ya principle ya constitution ko ari innocent arakomeza agakora niba convicted akajya mu buroko eriye iminsi baba bashizeho emuvana muri parliament automatically itemu emuvana wo automatically so nuko bigombye kumera ariko bisaba ko umuntu wandise procedure za parliament azi constitution neza
Professeur Charles Kambanda impuguke mu by'amategeko ndagushimye cyane kubuga aka kanya Professor Charles Kambanda impuguke mu by'amategeko ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye Ijwi rya Amerika
murakoze cyane.